CKMusicPromos.com.
I'm not too sober, just by my choice. Sini konda kutala late. I wish you were free. Life inafika chape pota nyanya. Kungala soba si kutandiza. That's why I babwasha bakaiti babwasha. Makanizo nafika batali. That's why si mazipangila plani. I don't wanna end my life, no. I don't wanna end my life. I'm not too sober, just by my choice. Sini konda kutala lache. Awe shibu wafye. Life inafika chape pota nyanya. Kungala soba si kutandiza. That's why vaka mbwasha vaka iti mbwasha. Makanizo nafika batali. That's why ni masipangila plani. I don't wanna end my life, no. I don't wanna end my life. Sini bela muntu though when I'm drunk. Simungani pasendika kupempani. Nobody gives a damn, no. Nobody gives a damn, no. Timaesa kuonjeza life. Pena sondi maganiza society. You don't know what I mean. You don't know what I mean. Sinikonda kupailache. I'm not too sober, just by my choice. Sinikonda kutalalache. I wish you were face. Life inafika chape pota nyanya. Kungala soba si kutandiza. That's why vapa bwasha vaka iti bwasha. Makanizo nafika batali. That's why ni mazipangila plani. I don't wanna end my life, no. I don't wanna end my life.
Kajitahuni mantasima uwila kuhua. Na fecha ni pressure sitibu uwila kukubwa. Kulanga na che price ya kaunga ya dula. Ilo salali ni fola ni maiche ya kula. Tipenangu kotini penangu mfuza kokeni. Katisimu shangandishi mkofesha kuseni. Yati ni wononga pleni. DFA wakamba patisiba manivela ni kajita kukuleni.
Sinikonda kupailache. I'm not too sober, just by my choice. Sinikonda kutalalache. Awe shibu wafye. Life inafika chape pota nyanya. Kungala soba si kutandiza. That's why vapa bwasha vaka iti bwasha. Makanizo nafika batali. That's why ni masipangila plani. I don't wanna end my life. I don't wanna end my life.
New life.
Exclusive from CKMusicPromos.com.